Anfuka Fatuma ndi wano nsaba busabi president atuyambe nze bbanga lye mmaze n'omwami wange sina kye nnali mpuliddeko nti oba akoze kino oba kino nga kimenya w'amateeka era simanyi nze kyonna kyekiri simanyi oba kyavuddewo oba wa naye nsaba amusonyiwe siyinza lumiriza nti abikola kuba simulabangako naye obulumi bwemulabyemu obutuufu embeera si nnungi mbadde nsaba tiisakiriza jjanjabwe mu butuufu bw'okujjanjabwa amusonyiwe atusaasire.